Tumeko pene file na kapapula Umano numuga kire shuandiko Atena wofu sambieko Custom na kuenda giriro Tatena na kufawa sangwao Mwakubula ekango ya mbuka Usaluni omulungi jakorena Era wobo musanzo mukamba Ntina sobero ebikambo Oya tabazo mkuli Zera ntita bantu Okwe isa watu watabu senyo Tandi wadoko na walala Ave unaila Neba taba mikwano jangi tala tala Nesta ni onasora Okutabaza choshai Kulie wabuganyo kwa gara Nze sali na msango kweye Okuneta mwati alimbanyo Nukusara okwe nkuwa kanya Sili na msango kweye Zizali ngambo Mbate mwagara Nancha mwagara Umuntu wangono mwagara Uli rancha mwagara Okuneta mwati alimbanyo Nukusara okwe nkuwa kanya Sili na msango kweye Afe kumambo Musanzo mugamba Kucho kweto nda sitite Waba waliweche kakasa Madara mwecho ndi musobya Ensobi zikorwa bantu balamu Nesikonjola bantu Tesila mulwa wezito chijambula Monsite ya tukirite Wente paluwa mpandika Wakati mweto wase Atakulule kukundosa Zesira bawao msonga nyo Chenye checha singirite Atie mula atia wacho kwa kawara Ngogwa karenzi Gocha mwriwala Msabye bomu sanga Omugamba Situ sisintane mwe wantu Ene wafo wanzi jewe Tunyanyole gane muntu kumuntu Ambulire nange mwitire mu Sila gite ulagisi Nsavisa tembe Ubanga nse nchamakara Wachamakara Umuntu wangono mwakara Mpulira nchamakara Okuneta mwati alimbanyo Nukusara obwe mkuwakanya Asiri na msango kwe Ezo zari ngambo Oh, mbate mwakara Ancha mwagara, umuntu wangono mwagara Ulira ncha mwagara, ukuneta mwati alimbanyo Nukusara obwe kuwa kanya Siri na msango kwe, afe kumambo Kizuzari mambo
Oh,
mwogere mwechola otya nimwetegefu okweyogerako kuba kyannanga sikimanyi ate mpulira nkyamwagala omwana nammwe mumumanyi kyaffa nensalawo ate ku ssaawa eneevannyuma omulungi lwakyanvuddemu ajakuba akoze bubi abeera alimba ye bwe twataka okwesigangana ddala yankyaya abalala enneemalizo y'omu nangumya ngaalayira awo nedda abeera alimba bwentyombadde nsaba busabi era nga ngamba siwaliriza kubanga tomanya wandibaawo k'engeri endala emitima gitukyukakyuka netusalawo mu ngeri eziyawukana wakati mu kumalirira emitima gisalawo engeri empya naye ng'ono nkyamwagala mbadde mwagala omuntu wange ono mwagala mpulira nkyamwagala okuneeta mwati alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango kweye ezo zaali ngambo mbadde mwagala nkyamwagala omuntu wange ono mwagala mpulira nkyamwagala okuneeta mwati alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango kwe ezo zaali ngambo abe kubatayiza ebigambo muno mugamba gusikwe mulundi ogusose bino byombira balumye kiri mu butonde okushayibwa olaba ensi yakyawo omununuzi awataali musango nemugalulira ennyondo nange wakikakasa nja kugema mukama yasooka okugemula ne bukyate ng'agabulula yakyusa emirembe abamu netuubisibwa embeera ng'ateyo omulala awo wafunidde emirembe si buli mutono nkyabeera bubi naye ebeera embeera tebatera okungeyageya mbw abakyala mbalibaga naye kwono sirina musango nina mwetegefu okweyogerako kuba kyannanga sikimanyi n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango kweye ave ku ngambo bampayiriza bankonjete nzerambuusabuusa wakakasa ntyandekulira mazima kaleesa engambo lwakyamalirira okutuga entegeke zibadde kitalo nno we'll be right back.